Yeah. Oh my baby, sijui nifanye nini. Oh my baby, sijui nimekutenda nini. Tuwazoe dia una change every day. Nimekosa nini dia una change every day. Kuliko daily unanichunia. Heri kuniambia kuliko daily unanichuniaga. Heri kuniambia kuliko daily unanichumiaga. Niambia nijue ni wapi nimekosa. Mimi ni wago daktari, haki ya Mungu takutibu. Najua yako dawa, takutibu wako ugonjwa. Niambia nijue, hey. I'm gonna show you tonight. Tuwazoe dia una change every day. Nimekosa nini dia una change every day.
You're gonna show me tonight. You're gonna show me tonight. You're gonna show me tonight. You're gonna show me tonight.
Ooh yeah, baby, mbona unanimaliza. Ooh yeah, baby, mbona unanitatiza. You gonna show me tonight. You gonna show me tonight. Show me tonight. You gonna show me tonight. Mapenzi si ya mama, jana na watabonga mengi sana. Nipeni kupa turidishane, nyoyo zao ziwaume. Nataka wende wema, hata shindo wote wakumanye. Paka baba na mama, na we uamanye.
Tuwazoe dia una change every day. Nimekosa nini dia una change every day.
You're gonna show me tonight. You're gonna show me tonight. You're gonna show me tonight. You're gonna show me tonight.
Kama kupenda napenda, sijini gani sijatenda. Kucheka na we, kucheza na we, kupare na we. Hao yote nishatenda. Ama nidekeze kama mtoto, kila siku kupa joto. Hata nikichapwa na msoto, wangu na kuita toto. I wanna take you to Dubai. China kwa malazi na nai kwa chai. So tulia na mimi, nindo daktari niamini mimi. Cheka na we, kucheza na we, kupare na we. Hao yote nitafanya. Kucheka na we, kucheza na we, kupare na we. Hayo yote nitafanya.
Tuwazoe dia una change every day. Nimekosa nini dia una change every day.
You're gonna show me tonight. You're gonna show me tonight. You're gonna show me tonight. You're gonna show me tonight.
Aha.
Show me tonight. Show me tonight.
Nail more.
Show me tonight.
Na Eminem.
Show me
tonight. Show me tonight. Hindi nyingine tena.